It's all about money. Yeah. Can you feel that? Can you feel that? I know you feel me. 1240 was up.
Hustle hard, get the moolah, nigga get the pesa. Bila mavumbo tona hii dunia inakutesa. Kumesha kucha usilale babake nigga wake up. Kisaka wezi sefu siyo tu kupo mbeka. Mpaka sasa maisha isha kupiga moja bila. Awezi himba ampi mama serati ola kila. Saka michongo wipati saka tu kwa asira. Kaza, gairi kufa yeah. Dula makabila. Sio maskani unakama nigga, sio maskani unakaki jinga. Mkwanja usaki unakaki mwiga, usiweka kolo pambana kininja. 12 called him Twilight Town, new your money in the seed. I don't flow, all I care about is money.
Nataka pesa, atujali we ni nani, atuwazi we ni nani.
Tafuta pesa,
usiweteke nyumbani, usichiri maskani.
Tunataka pesa,
atujali we ni nani, atuwazi we ni nani.
Tafuta pesa,
usiweteke nyumbani, usichiri maskani.
Kukitana zitafuta pesa, kila lili kija kwangu na peta. Mchongo kiti huwa na nesa, wana kita wana nita mapesa. Vile natafuta pesa, kisha ni hendo zichuki za heta. Nikiwa kwanda nendesho na weta, mzigo kikata, weta leta, bili tafata leta. Yeah, tafuta pesa, stay strong, just be dream chaser. Ncheki kwa sim, ama kwa leta, niko na team na mindi ya menta. Come closer, we mlembo Vanessa, kalibu kwa game to make my pesa. Shkaji malezi, check and I say padi goma na bang from now to later. Yeah, tafuta pesa, feel it be better, feel it be better. Coach my money, make me stronger, toka kitamu. Meniko na songa, make my money we huko skonga. Hauna michongo ni mwenda kinyonga, mwenda kinyonga.
Tunasaka pesa,
atujali we ni nani, atuwazi we ni nani.
Tafuta pesa,
usiweteke nyumbani, usichiri maskani.
Tunasaka pesa,
atujali we ni nani, atuwazi we ni nani.
Tafuta pesa,
usiweteke nyumbani, usichiri maskani.
Tunasaka pesa.
Tunasaka
pesa.
Mucho flow.
Tunasaka pesa.
Tafuta pesa. Tafuta pesa.
Tafuta pesa.
Tafuta pesa. Cause money can bring anything.
Tunasaka pesa.
Music.
Tunasaka pesa.
Swahili music.